A royal family entertainment. Bernaville representing.
Hey, a big son. Drop the rhythm and we feel it.
So quick when you disco matanga. Ichana wana kimbizana. Kama pusi wana tamba. Ona sao hata kama umefiwa. Yeah. Kwenye disco matanga. Wasi wanaibishana. Kama bono yafanya. Wakeza watu wana kama chana. Yeah.
Kuna story nataka niwambie. Yeah. Niwaandisie. Kuna story nataka niwambie jameni.
Ewa natuadisie.
Kuna kijana anaitwa Mangu ana rafiki wake Kangara walienda kwa matanga Dandora walikopata mwana dada Marua Wanasema wamekuja kwa mchango Kumbe wako na yao mipango Wanasema wamekuja kwa mchango Kumbe wako na yao mipango Mango kapigwa, mangumi kapigwa Na teke la nyuma kalia Morembo kadata, karuka, kanguka Kachombo na chiti kavimba
Kwenye disco matanga Vijana wanakimbizana Kwa mabusi wanatamba Wanasahau hata kama umefiwa Yeah. Kwenye disco matanga Wasi wanaibishana Kwa mambo wanayoyafanya Kwa wakeze watu wana kama chana Yeah.
Oh, so the rhythm Bosta wine and clap to the rhythm Everybody now sit down to the rhythm Bosta wine and clap to the rhythm Oh, bounce to the rhythm Bosta wine and clap to the rhythm Then you feel me a kill for the rhythm Everybody born better dance to the rhythm Oh,
Rafiki
Miziki ni chuba mahina ni mochusa Tebanga wa mahina no shambe Miziki ni chuba mahina ni mochusa Tebanga wa mahina no shambe Miziki ni chuba mahina ni mochusa Tebanga wa mahina no shambe Miziki ni chuba mahina ni mochusa Tebanga wa mahina no shambe Mango kapigwa, mangumi kapigwa Na teke la nyuma kalia Morembo kadata, karuka, kanguka Kachomo na jiti kavimba
Kwenye disco matanga Vijana wanakimbizana Kwa mabosi wanatamba Wanasahau hata kama umefiwa Yeah. Kwenye disco matanga Wasi wanaibishana Kwa mambo wanayoyafanya Kwa wakeze watu wana kama chana Yeah.
Big up on yourself Ondiek Maksud MC Boyka
Royal Family Music.